Zakariya 10 verse 1. Celani kuJehova imvula ngesikhathi semvula yamumva. UJehova wenza imbani abesebanika izihlambi zemvula ilona lo aphiwe utshani ezweni lakhe. Verse 2. Ngokuba amaterafi akhulumile okuyize, nababhuli babone okungamanga, bakhuluma amaphupho angelutho, baduduza ngeze, ngalokho basuka njengezimvu, bathotshiswe, ngoba kungekho umalusi. Verse 3. Intukuthelo yami vuthela belusi, ngiyakujezisa izimpongo, ngokuba uJehova Sebawothi uyakuhambela umhlambi wakhe, indlu yakwaJuda, abenze babe njengehashi elinobukhosi ekulweni. Verse 4. Kuyena kuyakuphuma itshe legumbi, kuyena isikhonkwane, kuyena umtsalo wempi, kuyena bonke ababusi kanye kanye. Verse 5. Bayakuba njengamaqhawe anyathela udaka esidaladini ekulweni, bayakulwa ngokuba uJehova unabo, nezinkwezi zamahashi ziyakujabha. Verse 6. Ngiyakuqinisa indlu yakwaJuda, ngisindise indlu yakwaJosefa, ngibabuyise ngokuba nginomusa kubo, babe kungathi angizange ngibalahle, ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wabo, ngiyakubezwa. Verse 7. U-Efrayimi uyakuba njengeqhawe, inhliziyo yabo yakuthokoza njengangewayini, abantwana babo yakukubona bathokoze, inhliziyo yabo yakujabula kuJehova. Verse 8. Ngiyakubahlabela ikhwelo, ngibabuthe, ngokuba ngibahlengile, bayakwanda njengalokho kade banda. Verse 9. Nalapho ngibahlwanyela phakathi kwabantu, bayakungikhumbula ezindaweni ezikude, baphile kanye nabantwana babo, babuye. Verse 10. Ngiyakubabuyisa ezweni laseGibhithe, ngibabuthe Asiriya, ngibangenise ezweni lakwaGileyadi naseLibanoni, abayukutholelwa indawo. Verse 11. Bayakudabula elwandle lokuhlupheka, kushaywe amaza olwandle, nezinto zonke zenayile ziyakoma, kwehliswe ukuziphakamisa kwe-Asiriya, isuke intonga yaseGibhithe. Verse 12. Ngiyakubaqinisa kuJehova, bahambe egameni lakhe, usho uJehova.